ngithi kubo bonke laba bangizondayo, ngisacela belinde kancane, ngisacela belinde kancane bazobuya. Ngithi kubo bonke laba bangizondayo, ngisacela belinde kancane, ngisacela belinde.
Yeah, what you do, tell you I'm fucking do, what's going on again?
Not just